Once in a while, again, danga no zinamu. The way that we don't put up a smile. Nadala and Gordinamu. We have to enjoy this life. To Chakalenga, to Charibalamu. Meanwhile, nothing yet information. Stingy Manis Association. Just put the value in the occupation. To the Yotumbuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala, abana beli lala. That is what you make it. Zena sala wakukuba hiti. Wama bomba sakata biti. Baya ya bajibara kuspiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it. Ngoye na kubye mpya style ye ndongo ndese mpya toni nyakunga tompya abatesi kati bali mukutya kulabula tontabula wembandia kuzange tompabula everything wello wello yeah all is well sawa ya kweli lala sawa ya kweli lala sawa ya kweli lala sawa ya kweli lala abana beli lala abana beli lala. Abana beli lala, abana beli lala. Yeah. www.mp3ugandanmusic.com.